kesi na machera ningi uno kusobutima bukho ukuna wonke la malaiti wenze kwenulu bangikhulumisa nawe wenze kwenulu bangibonga ubuhle bakho wenze kwenulu bangithengela intokisela wenze kwenulu basazane kangcono
Bucket for me, son, and I went to Gwendolyn Bucket.